Ladies and gentlemen, you already know Shomay Baba Luka with a brother.
Spider MC, start your time, ladies and gentlemen.
You already know Dali Kasawa, yo, be dynasty in the building. We're coming through to show you that cypher energy, the God energy, the love energy,
the infinite,
you know what I mean? Everybody rapping, happy Independence Day, all the people independent.
Yeah. Wulira kokano, eyefuga omulabirawo, omumanyirawo, enyambala y'entambula, tebyekoza nnyo, abanga yesala, engoye nga zaakuno, ebitengi tondaba, omuvubuka nga bwakuno.
Yeah, akugambye nti nga wakuno, bajjajja bwe baasalawo, ddoboozi ye yawulereza, n'olwekyo atambulira ku byenno n'okubamwakiririza.
Neefuga teryanfuga, tyobaolaba nga kumba Kampala okwetooloola. Geto zonna zonna
ate bukopi obusajja bujjoni muka bukaba buli omu obugamba ti
obujjanga buzunga kukamba kwe mbufunga amakona g'enkuba kulino tebutegeera gyempiteeyo gyempita paka mu myala nga mukoka nembulira eyo otegeera
onyumya Independence owulidde akutabbidde ekifa wansi gundi si kyolowooza bano ba MP baagala obululu tubakolere ki mu meefuga tunaabawaye tubalabawo
oyo bw'omulengera kifaalu kuba wadda ku geto esente ze nga zonna muzitwala omumuwa akalulu nayingira paliamenti manejimenti ye yabutadda mu community
twabayiga abalya mmere bajjajja baabagoba n'ensonga eyo muluga fulo tugenda kubyasanguza mujje ddoboozi ly'abatuuze ffenna twogere kyamukuka deteretere twegwe tutambule
paliamenti ekizisuuza ye povate ba MP bonna baavo kamala abateesa ebizimba embuto zaabwe zokka n'ekika kyabwe ekikyali kyavu nnyo
twazze kujaguza wano